anajero na vunga, hataki kuchanga taunga, wakiambaza na zuga.
Halafu masiga anavuta, muni siyo mwana anazugazuga, ukimchanganya na yavuruga, tena amekaa kikudakuda, hata kuchanga ye anamuda.
Ananawaja changa, ananawishwa mchanga, ameanzisha kisanga,
halafu waja jipanga.
Unachangama. Chizi anacheza na mida, sinia kitengwa katimba, kama kipepe na winda, story mingi anabonga ujinga. Anadanganya, macho anapepesa, na anajifanya, ana hata pesa. Ananawaja changa, ananawishwa mchanga, ameanzisha kisanga,
alafu waja jipanga.
Unajua nini? Kuna wale wase ukiona kore yao, unajua tu iko ni kizinga maze. Unasikia oh, unajua basi ntumie buku maze. Wewe umetuma gani kwenye simu yangu? Mbona ukipata madoo uwezi call ukasema 10 balls kasi hivi tutumie?